boy.
They call me burner.
It's platinums.
Hey, 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 hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one paka, one Anita. When a boy I talk like he one paka, one Anita. Answer. If you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. The boy chatakilase wana paka wampaka wana nita.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje
aina ma
mama
ainuka,
baby shot them
aina ma
hey hey hey, onyesha ulivofunzo
aina ma.
Go down baby
ainuka,
give it to them baby. Kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best my mind pamutu bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje
aina ma
mama
ainuka,
baby shot them
aina ma
hey hey hey,
kakuta
onyesha ulivofunzo
aina ma.
Go down baby
ainuka,
give it to them.
Oh ya badem, toto nya upoli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini.
Oh,
ebo, nini katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
aina ma
mama
ainuka,
baby shot them
aina ma
hey hey hey,
kakuta
onyesha ulivofunzo
aina ma.
Go down baby
ainuka,
give it to them baby
aina ma
hey hey,
kakuta
ruksa kutunza
hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Answer. When a boy, I talk like he say. One paka, one Anita. Answer.
That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita.
Simba, my vision ni tashen. Bile madem zao na wakita.
Yes, boy.